zenbury.com. Super vibes.
Yadi.
Oh no. Super. Hello, my blood. Please pay attention. Me got a message for you. I know pena umadanda. Sindu sida gutina. Kumati mwina moyo wongo chosa. Kumati mwina wongo pita. But here me tell you this. Imene usi solution. All usi fute banj. Usaganize zoma poison. Dati uho utoni. Ambuye sataya wake. Pisa uho utoni. Ama peleke mtawi yake. All usi fute banj. All usi tente banj. Praground ipacheme banj. Sikulina ziza enda. Ousama taya mtima. Ousama rusa hope. Bodies usi nintawi. Ambuye sara wake. Osama taya mtima. Osama danda ura. Osama rusa ho. Tikuli naziza enda. Rari imeini simu kalila. Lelo kunjo ya mawa kulila. Lelo kujela nyama mawa mesamba. Daino ukagwa, tuka, limbika, wesafuka. Ulinzambili zojita, my brother. Oy, you got a potential. Utawipula na weso. Utawuchuka na weso. Utawukala superstar. My sister, usama iwani. Ugatulima, kumabwele kuwani. Sele wantunda gulinziko. So utawili uso. All usi fute banj. All usi tente banj. Praground ipacheme banj. Sikulina ziza enda. Ousama taya mtima. Ousama rusa hope. Bodies usi nintawi. Ambuye sara wake. Ousama taya mtima. Ousama danda ura. Ousama rusa hope.
www.amadzambiri.com.